Natuye nomba kuchikope echa lenga ama kumiyabiri na chine. Elia na Mose bali na Yesu. Idio papi tile miaka imianda chine lubali. Apo Elia asendelwe kumolu, Yesu asendele abasambi bakwe batatu mukupepa palupiri. Idio Yesu ale pepa. Mose na Elia na bo bali moneke. Abasambi batatu bali mwene Elia, Mose na Yesu, ninshi bale bengeshima, nubukata bwakwa lesa. Elio lesa, umwine afumishe shiwi, nokufuma kumulu ukuti. Uyu, emwana wandi, wasalwa, mumfweni. Bamunyinane, lesa na abantu bonse, abakankala, abali mu Israeli, bonse bale tusontelela kuli Yesu. Yesu aishile pano chalo, nokufwa mukutulubula kumasambi Yesu. Aishile pano chalo, nokwisa ipela ilambo pamulandu wa membusha bantu bonse, panshita shonse, pantulesa, alefwaya okupususha umwana wakwe. Abantu bonse okupitila mumwana wako Yesu Kristu. Yesu, emulubushi wesu, uyolesa abushisho kufuma kubafwa. Lelo lesa apeli omweo wa muyayaya kuli abo bonse, abo mfo kuishi widi akwe, nokumusumina, ede nokumukonka, ifyo afwaya. Eicho, kanshi umfweni kuli ena, nokusanga ubumi wa muyayaya. Muliwene, lesa mupale. Inomba empela yebukuli ya kulenga chine.